waxaa degenaa xaaladda degmada Baydhabo oo maanta uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada dawladda Koonfur Galbeed iyo Maleeshiya taageeraya qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Dagaalka oo socday muddo ka badan 8 saacadood ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah iyo dhinacyada dagaalamay. Waxaa la xaqiijiyey dhimashada in ka badan 10 ruux oo 6 ka mid ah ay shacab yihiin. Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa la geeyey 19 ruux oo dhaawac ah, kuwaasi oo 7 ka mid ah ay yihiin dhinacyada dagaalamay, halka 12 ay yihiin dad shacab ah. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inay soo afjareen howlgal ay ku qaadeen guriga musharax madaxweyne Maxamed Aadan Farkeeto. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi ayaa ka hadlay sida uu ku bilowday dagaalka maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
Talaabaha ciidankii oo roontadii ka jira ee may dhiiday nimankii maleeshiyaad tahay weerar dhaqaale oo arbushaad iyo weerar iska dara. Sidaas daraaddeed maybu waa laama amnigana shaqadii oo qabsadeen wali waajibaad buu hayaa guuda. Maybu lahaa nimankan siyaasiinta danaha gaarka leh oo deegaanada Koonfur Galbeed oo deegaan jooga dhibaateen sidee. Maybu lahaa qof walba ama siyaasi leeyahow ama askari leeyahow ama maleeshi leeyahow lan walba wala askari bay lahaa rabay ninkay kaadaan oo lan walba xarada shaqo meel kulli ka ekaan lan walba oo ii sheegadeed wali maleeshiyadeena warqadaha saarnay waa meel hasaarni warqadyadeen in la raxa oo shuruudiyana kuba baadiyo maybu waa nimanka siyaasiinta maybu lahaa dhalinyaradan iyo askartan usadiyo biyo laa kudhaafi jiqaayada ku biyahay tan sara ku qaada hoon haynana lan qalal lan alano askari lihaadi shaab lihaadi iyo labaan lihaadiba lan qalal lan kijigaaradan amni iyo qalal geliyow una muqraan naqadaan manan dul qaada wasa darqoos kor qaada maybaa ciidanka maxan nagay laamo amaanka wasi wada jire dhiig shaqan qabadi oo dawaajib iyo guli si lamida dadweynaha reer Koonfur Galbeed shacabweynaha reer Koonfur Galbeed meelobey u rogan qasatan reer Baydhabo maybaa lahaa degmada Nagaru waa labaatan ku jira salaadan shaqo ku dhiigay hoggaal ku dhii hata warqaada kan rogan amni jeey xaalad ee isigooga isan u nadiifu degmada Baydhabo dhibaatan ku jirna wali jeeba dhibaatan ma ku jirna.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa caawa degan oo aysan wax rasaasa ka dhacaynin, waxaana caadi ku soo laabtay socodka shacabka iyo gaadiidka, iyadoo sidoo kalena isgaarsiinta oo muddo saacado badan hawada ka maqneed haatan dib ugu soo laabatay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.